bomba bom 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 bomba bom.
Unaponipa kanyagi na hilo nyama utaniua mie, asana pona na mterezo utaniua mie. Wabi mama acho watalia, watalia nye. We askali, umenishika teja, nimesalenda, wako nimesha shikika. Unawaumiza moyo,
unapote Kenya.
Asa ukishika shingo,
wananongona.
Unawaumiza moyo,
unapote Kenya.
Aso kishika shingo,
wananongona.
Make me go crazy, leo tonight. Utani wacha niweke ni cheke leo tonight. Vipe kalamba lolo, ukikeshea kauko kwa kigodoro. Uruke ukuta kwenye mtaro, nyonga ilo uno sipigwe doro. Kweli mama huko mejibebea, sifa zako zote na kupatia. Fiki pita pita na potezea, she call me my baby, I don't care. Amani tush, ulivo janza kikos. Mamwela mwela wanagwaya, mama umesha nilipo.
Unawaumiza moyo,
unaponte Kenya.
Asa ukishika shingo,
wananongona.
Unawaumiza moyo,
unaponte Kenya.
Aso kishika shingo,
wananongona.
Bamba bam,
redish, bamba bam, redish,
bamba bam,
redish,
bamba bam,
redish,
bamba bam,
redish,
bamba bam,
redish,
bamba bam,
redish,
bamba bam,
redish,
bamba bam,
redish,
bamba bam,
redish,
bamba bam,
redish,
bamba bam,
redish.